Kutoboa? Ina maana mbili ndio.
Yani na yani imetoboka.
Imetoboka.
Utanena po mina.
Yani tobo.
Kuna maana nyingine? Kwa wanaume na wanawake. Hii ni sababu ya kucheka.
Hewona.
Na kuvuta.
Vuta na.
Lasana.
Hey, lasana.
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 Lasana. Na shukina nini?
Shukina. Sagara.
Shukina.
Hey, shukina.
Shukina.
Again, one at a time.
Tena.
Shukina.
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 Na fi'e.
Fi'ona.
Fi'e.
Kama una mahindi na una.
Fine. Okay, I'll go to the mambo here.
Kuna kukumbuka.
Kokona.
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 Tina.
Kokona.
No, he's too loud, that's why.
Pumbuza sound.
That's all. Tina.
Kokona.
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 Tina.
Kokona.
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 And now we've got a lot of noise chaos there. So we still haven't got that word, really.
That's to understand. Kufahamu ni kokona.
Kokona.
Noise kusikia tena? Kokona?
Kokona.
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 He's still too loud.
Kokona.
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 Unahitaji kusema.
Kokona.
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 Okay.
Good.
Na kukumbuka ni nini?
Ni
sawa.
Yeah.
Oh, ni sawa. Kama umesahau.
I could use the directional mic capabilities for a lot of that.
Okay. Kusumua.
Poena.
Sea.
Poena.
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 Kungoa.
Na fun edina. Fun enna,
Pian kupungoa.
Pungoa.
Ways kuski?
Po enna na fun enna, nioyo.
Fun enna.
Na kukimbia.
Kwaana.
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 Na kukata kutumia msumeno.
Msumeno. Havana.
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 Chika chika nini?
Chika chika ni ile
Sikali.
Sikali, ile kiso.
Chikwa, chikwa.
Kiso sikali.
Yeah, yeah, kiso
sikali. The dull nut, it's dull.
Lakini si msumeno. Ni kiso to utashika.
Kiso, yani haikati.
Kiti, 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 kiti. Haba kakia, sangu ya.
Chika, chika.
Ah, chika, chika, na.
Chika, chika, na. Haya, nena.
Chika, chika, na.
Chika, chika, na.
Chika, chika, na.
Chika, chika, na.
Kisu kinevo.
Nakusema.
Haodona.
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 Homme ni nini?
Homme ni mesema.
Mes.
Homme.
Yani tumoja.
That's past tense.
Webe nani?
Do we need to hear homme? Do we need to hear homme?
Yes, yes we do. Okay. Yes we do.
Sorry. Nimesema.
Haodona.
Haodona.
Si homme?
Homme. Homme ni baka hota. Ahua mziwia usiseme baka hota. Anyite hodo.
Oh, anataka kusikia homme.
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 Wamesema homme.
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 Na maana ya homme ni nimesema.
Nimesema.
Kutawanya.
We have the kids outside again if we can.
Watoto wanafanya sauti.
Ila kuna kumbi ya
ndaka. Toka nae, toka nae. Iyo sauti ya hungia huko. Yetu haitongi ya.
Kisha huyu semejangu upia kelele sana.
Kepi.
Mara utadainase.
You okay?
Labda wanaweza kuenda mbali kidogo.
Na watu nkuke hiyao.
Hila kunbi hiyao shea mea. Yodi ile lainua kia ene kina.
Not that matters so much as we're getting quite a little bit of wind noise by now too. Okay.
Villa Villa.
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 Na Corani.
Corana.
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 Antimanina.
Antina.
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 Antina. Yani kujikuna.
Na kuona kama ni karibu sana.
Hati damono. Hati damono.
Hati damono.
Hati damono.
Hati damono.
Hati damono.
Hati damono.
Hati dawana ni nini?
Karibu hati da.